red pinyo karajom kure Njiri uona jobero tuogo mora nyangire tipio Baro negae Udieno red pinyo karajom kure Njiri uona jobero tuogo mora nyangire tipio Baro negae Winja wa los made konywa jogo te mi jaber parie ngio duonga kano kiki wita e Ya mama winja wa los made konywa jogo te mi jaber parie ngio duonga kano kiki wita e Rosia e singo pajini nyaki donji pacho bedirita e Tusemo luoro ngea za midong kendi Rosia e singo pajini nyaki donji pacho bedirita e Anemo pimoni baro mani chunya Winji duona ero chuno ya ngada penji pachi kiki pandi na wa Ademo pimoni paro mani chunya Winji duona ero chuno ya ngada penji pachi kiki pandi na wa Wasa noto chwere kiki tungu pachi Weche thoth ni wega luro wanga biwa pimi mbaka madegelwa e Osa noto chwere kikitungu pachi Weche thoth ni wega luro wanga biwa pimi mbaka madegelwa e Wero rumorosi era wachi winjo Dungi mora nyathini reti kikidek kono ine wanga e Wero rumorosi era wachi winjo Dungi mora nyathini reti kikidek kono ine wanga e
Thank you.